tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kade kabaruji amen e fulfulde. Sakirabe heedi be jam nyalli e modal en goni kiki de talataare noga lewru me hitande 2025 sappo e jeddi yamde jabburi masilima chapande nay e jo Ousmane Nyaali buudo kabaruji do gagni kante to bogi jande to. Sawrude hore mudun wawa yaade tegal kutteji tawen edun wada sanne le gelle kewde le leydi meden di hono sigaso wi dogotoreden edun wawa wadde kutteji mawdi bangal cellal. Fedde musel en signini be sappo e jeegon lewru octobre hitande 2016 wonbe bamako ani yinonde wadde murtere golle alal bare noga e go lewru mendu yaltiti hen syndicat o wi famri ciagal ko haltidi e laami be bangal jande ko lati sababu fa himmeji fa wadde darono wadde himmeji mabbe yogaji. Dossier de la semaine hala hala arda yakou le dewgal ko hala mudun heewi sanne le wattu ciakitidi di sabe nyawtugol la jamanu handen o yodi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah modo hedal tijo tamani. To sika soto non duule region ngaji mali kewdi sawrude hore mudun himbe hewbe ngatta dun so tawa hore nawore ma buballa fa yottade nyawuji goddi himbe hewbe ko burin dum ben yo yade le pharmacie ngal codde safareji nadu le lumoji tawe jida e doktoro o tagu ana wadda caddele mawde bangal cellal himbe anni ko kejaada amen gondo to sika soto e kanko nodi tata ha bamba ko hebini en do faccitan Umar Waygal e Ali Cisse.
Soto pharmacie be mbi ko lati sababu mudun wakati ji atawna yaade doktoro dum wana ko yaafi wobbe do so jottiki ton tawan jamaran heewi ton yogabe du anda cadele ko yowi do hen Yusuf Kone cotto pharmacie Sigaso Medine. Yibel yogabe sababuji kewdi yoppata du en bamde ledde no hebiri fu wakati atawon be kenyibe saatu du be jida bamde rendez-vous to doktoro sabili hakkile mabbe ko woni mabbe ko wana ko naawi sanne hewbe mabbe anda wiide bamirde ledde no hebiri fu ana wa yottinde du en torde
de médicaments
kambe sodo be kolliti wide e be andi podde ko nafata be do e mboy bamde dun na wakati jata yimbe lo be kanyen kalan tabbe bamadun nyaw bubal o kan nangi kam podde nay chawroji nyaw o bamamni edum hada kam yaade jirgaade sodo doktorore miden dooma ta du sodde ledde bindaade do ordonnance ko wana ko newani nyawdo saatu doktore embe kan gonde wadde gonginali kutteji ko yowi do majjun ajara watara yomo doktoro debbo sudu doktoror Sigaso bamde podde de no dabbitiri na du bamde ledde de a hana bamde ana wawi latal sababu jati sattinde nyawma wam e yimbe en jottitobbe min do tampu wobbe sabi ledde de bammi de hana bamde jati fodata du yem yottade mi
men futa
no de do cadele worino kambe andambe kabar cellal kambe bi jamarde hani hokkeda killaji lobbi famine kutteji ko tongi do hen bi seriyaji du jewte do sottude poddele de yalla jamarde fan heba cellal dun ko hawa bamba hibini si jotta mani Sigaso
bamba hewre di kabaruji fu do bembe amen Facebook kanya konte X. Le jonte seeda keddini e julde layya galbe bamako e region ngaji di bale ana pandi ko jiyete le mudon na ngol fandugol di dabaji sababuji mudon ana kewi e wi julabe yogabe dun wadi fa cogu bali di tida jantotod amen Umar Waygal yottike le galbe bamako yogaji anni ko hebani en. Meden tawa le o wakati le kalbal sabali bugu gonga le kumini njoye bubomoko. Bete altinere sapo jena le urumendu bali kewa sanne le o nuku kwa sedi edubi ya bidi ono o wakati goto. Kwa soto e bali kwelti wide kwa wadi sababu mudun yo sabi ravinde na guo.
Berete kofi kanadi kapo.
Bali futu wata lamu gawo wara bubomoko hika. Nukutu yata mamia dabaidi lawali wala tun nukutu fwa ana uda. Menen gusi me yata mesudia dabaji. Handen yatun wala yada o nuku. Bali waran fa handen sabi wati jule yotaki sedan. Yogabe ana hula wadre dabaji mu en giddi joni sabe soro nyamiri wurnade
fandugol bali gol wadi fa cogguji di beedi sodo be seda be min kawri le galbe bomako e mopti koliti metal mu en do mun
hitan hikka bali waaba sode de fe be holli kam bali pamaren handen o nyaaji debbe e sappo hono neddo waata sodira bali goto o nyaa debbe sappo tilo kirsa do nyaama yoga e majji tun o nyaa sappo didi o nyaaji sappo joyi bali tampamaru giddi beete me won on nukku le galbal mene yewa bali ko holla amen fu onyaaji nogay mako buru dun bali pamaroy
ba soro saka den ranindi to
e wi so tobe bali yogabe wala ko hule mbalti hakilaji wide galbe bomo ko de dabaji ngaram fa hewa le balde badale julde fedde juɓɓinore golleji musel en signiniɓe sappo e joyyi lewru octobre hitande 2016 wonɓe bamako ɓami dabre ɓilude anni muɗum wadde murtere golle alalbare nogay e go'o lewru mendu ɓe jaltiti e nde dabere caggal ko laamiɓe banggal jande jaɓɓi wadde himmeji mabɓe yogaji wi adama asuba keƴaɗo haala syndicat bamako o keɗe ko wi daraman mayga do faccitan oumar waygallu.
Le premier point, le départ
toɗɗere aran nder nde min mbi dokko kaalis gonɗuɗi académie banggue nanomayo ngo yoppo golle toɓɓere ɗiɗoɓere nde min totte jeenareji amen ko yaawi beete hande min nani wiyama neɗɗo goɗɗo ɓanti place makko o min cinñini talkuru dow wiide murtere amen nde min darni ɗum talatare hande nogae lewru mai hitane ujunaje ɗiɗi e nogae joyyi min cinñini talkuru dewral hakkude amen ko golleji muɗum puɗɗno ile nogae tati lewru avril hitane ujunaje ɗiɗi e nogae
joyyi.
Kabaru ballon final yambere capanɗe jeegon e nayi ɓerde kuɓti mali waɗan capan tati go'o lewru meɗuɗo bamako ɗo stade malien de bamako kañi e joli ba ase woni memodiroɓe stade du 26 mars bamako o kabaru fédération malien de football hokki ɗon caggal ɗum yuɓɓo inɗe fiyoɓe ballon noga e taton ɓe fu seyni jawara ɗone ekintinowoono ɓe gikki mali woni dow muɗum ono yagol tournoi maurice révélo ana doma ley nde yontere ɗeno nde e yambere ɓe noddira ɗo ndu tournoi de Toulon ana hani wadde Toulon le leydi France iwde tati yaade sappo e joyyi lewru juin waroru ndu
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
ley duuɓi cakkitiɗi ɗi eɗen gondi e yoppude fina tawaji meɗen saabe nesuji tubakoɓe e ɗum bon alaaraji e tawangaji men e wi huminiɓe fina tawa no holtinde on wiide ɗum ñakkogoji gaɗoji tiɗallaji hakkunde himɓe hono ley dewgal hewgol sergoji e wi himɓe yogaɓe yo saabe e rewɓe yogaɓe jaɓata wadde hono ko worɓe mumen mbi gaɗa ɗumen jokka e mbawi wiide ndewata worɓe mumen rewɓe hewɓe jaɓanayi ɗum heddade dow wi e worɓe mumɓen heɗum watta tiɗallaji le dewgal jaabu le dossier de la semaine ko lala jara touré wani ndu faccitanko Aly Cissé Oumar Waygallu.
Worɓe ɓe yogaɓe kañum en ka no yiiri debbo le leydi amen ndi hono neɗɗo gaɗo ko wiya fuu tejjinowo goro muɗum mo wattita koyɗe muɗum e fayi hunde ko walana ɗum ga hewɓe mabɓe ne ñalowma hande o kañum en ka wona jaɓanɓe feyi murtere rewɓe koltiɓe wiide kañum en ndu hakkillaji mum en beewi
ko
amen sigguɗo eɓe gondi e haldinorowɓe gondi e yarde yesso andon tan ɗum wona gonga debbo no laati fo ne hani rewde gurum ka rewɓe le ñalowma hande o hewɓe jaɓata rewde
so
yoga e mabɓe kañum en ka no debbo wordino arande ni hunde fuu watta so jaɓa ɗum wayito woɓɓe kañum en ka na landini jaati waytidde hakkillaji mum en fa fonda e no adunaru ndu wordi le ñalawma hande o mamadou kondo yo goto e mabɓe momi landodiri e muɗum motti
kabo mofti
motti ɗo so min neɗɗo landiki kam wiyan jon galle farde muɗum ɓamde anniyaji goɗɗi an toon ana hani haldude e kuriji muɗum fof famre e mabɓe du wonɓe ley galle ɓe fuudan kani rewde gorko o hoɗum fuu woni hakkille rewɓe kañum en hoore e de oɗo kabaru
so
goram ɓami anniya somo anniya lobbo ni mi jokkan ɗum somo wona anniya lobbo ɗum jaɓata jokkude ɗum kala ko goroma wima gaɗa fuu aɗa hani wadde saabu de aran nde no ɗum wurruno ka joni ɗum waylitiki donki andanɗo kabaruji ɓiliɗi fina tawa ɗum Yaya Coulibaly holiti wiide wajibi kina rewɓe wartano to wonno
toute tradition
fina tawa mo jiiɗa fuu ana waylito no ɗum wurruno ile mawɓe meɗen no wona noon ɗum wori ñalawma nden o sa ƴeewi ko gorko heɓata ko tan ɗum heƴata wajibi sina gollide e debbo du nde gorko ronki dabare fuu debbo landoto holla ɗum dabare nde hani jokkude kanko donki andanɗo kabaruji ɓiliɗi e neɗɗako ɗo woni yakuba dogoni holiti wiide fooɗami fooɗe ko woni hakkunde yimɓe ɓamodirɓe le ñalawma hande o ka yo saabi no homo fuu birira ila e cukako muɗum ñalawma hande o sina gatten hakkille no fina tawa afrique wori kañe tuba kuɓɓe ɗum walda afrique ɗo meɗen ɗeɗe andi wajibi sina debbo rewa
gorko
birugol ɓiɓɓe adama en yellana joddo haltida homo fuu teddina goɗɗo yafodirde ɗum tan watta so gondal hakkunde yimɓel ɓamodirɓe le ñalawma hande o newo noon holitiri wiide yimɓel ɓen kaltidi e mumen
imangoji arandeji harocal e diplome d'etude fondamental do won def 2025 puddile ciudi l'école cap bankas alkamisare sappo e joy lewru mendu jukkenan fa aljumare chapman tati mayru no holtindi do imotobe le onko hitande kande holtam wede be ujunere teme didon e chapan jeegon e didon e wi ndawrunobe golleji mudun ko watte do mudun yo doddu burde bondirde yawde fa yotade e diwgol be koltiwide golleji di an gonde yaduno jidirafu e sekrabe holtindi do kadude kabaruji de kikeda ko ka andon wido do mbay hollitinde mi ko woni hakkilaji modon fusini on noddi numero 16 e numero 76 4 numero 76 98 56 56 ngal journal e magazine garo jukininde o do mbay hedade don sini on noddi numero service ko na foni 37 321 mermere ka non sekrabe andon wido kana tawr don fandi fu nogay tanga credit e telephone modon kedde hedade do e sede yewtere o be waran jukininde lata de innirado ko bamarankobe biata demba jala yo fina tawa tawa do limmali gilla e mammirabe meden na neno dun yo ardeninde debbo goto lata de innirado jombajo debbo no lata de innirado dun yo ko wadirete yo pabundiral hakkunde galleji fa yottade sakirabe o golle tawrado e mawbe meden rewbe handen hono gadirata dun nafa hedun woni e majjun na en fa bidir eden fam anni ko fatiya tara hebinen do majjun lata de innirado jombaajo yidum teddegal mangal non yidum darnde kande yettede de debbo hokkete yalan lato inniwo faddarano kabaruji jombaajo on dun ana wada fa suko o lato bi himbe fu hono worno illa arande ko wattede fu landete le yambere de jombaajo on han teddinde innirado o wada dun hono ina mudun jaatini
demba jala dun tottede teddengal latade inirabe yange arandeni yodon fina tawa bamarankobe non kanko nuddete nene jabate o hollitiri wide o do andan kabaru fina tawa to siguto o winyalom hande dun wayltiki no dun worno arande no
demba jala sinya jeewi kabaruji di mbaylteke inirabe arande kanyebe anden be ana cedi gal teddengal hokke handen rewbe njojo na faako buri dun fu buri le galuje mawde de dun ana wada kirundiran hakkune mabbe faako watta dukoji sabi goto fu e mabbe tewtan hono kanyu buri bawde
wodi be sista
ummo jurte jeyado segu kanyu safi dukure jeyado nokku no dirtede kay e fube tawdama e odo hakille e biñaloma hande hokkede gal do teddengal yo rondinede dongal non
ni fuga mbasa
mi sodi tasaje aluminium ngaji mawde kanyu ver ngaji cuillère ngaji fourchette ngaji e labbe kanyu fleur ngaji kew ngatume e kake yam kurtotodo mi nyalmi do jati fam wada dun sabi sinni mi wada dun himbe kala mo yafanay kam fay seda sabi mi jogi tit allaji sabi bawdam pota fa non fu
o do golle le yangeji dum wonde hebude sembe le rezo ngaji leedi malindi fuf to tumbutobe gonde wadde do hen imadraji no chadele mudu hani buitirade ka fa handen ko darte ko heba ko non kanko no dirte do san shirif andan do kabaru fina tawale o do nokko hollitiri wiide
yedum ti Allah kabbudo hore wakkati goto min kollitini ko hani wadede fa tawe himbe fu ko ngatta dun yo gotun pati an musaaji kewa kanon min kabay sawgo amen min jodde ki jati rewbe hollitinde dum en fayse njari hedde dina alislamé atawan wadde ko jabbiti wana ko yida mi hakkilo ana hani imadaraaji ngade rewbe kollite
andan be kabar ne akkay kollitiido hokkede gal do tedde gal nyoloma hande no yo wajibi sina joomun tawre bawde normally ko be dun jirata dun
yidum fina tawa meden non okkude biddo iniwo goddo laato hono inamun laato hono kan jaati wonno inamun e fina tawa me fu e balindirobe fedondo wotru wawa hunjude hayre sini biddo debbo goto an hurto wana inno mudon tan latto inniwo abbo mudon do wana kanyu tan latto abbiwo
ne sera pas do pare
to teddengal do teddengal yo sonindirde en dam non an hollita wiide biddo wana ina mudon tan jeedun ka nyaloma hande wana non dum wordi
ce marinage
kurtu mo handen yafa nyawtugol himbe walti kulleji di fu fijoji darnete wattu de yenge o wattenden ko hanno tawe inera do yette tan haya jomu ana jambe dem jeta jomu ndu arona fadda kalisi do ngeybe tawe fay wala bawdo mudon jomun wiyankina ye sabi kanyu woni innirado fa dum jabbito
dans ce marinage
robel wobbe anton so kokkam gal do teddengal atan sina bamay nyamale wobbe anton nate dati di moja jati no o do andado kabar ne akulitri wite en biyan to teddengal do teddengal wattu joni dum wonde latade chadele